Cyrus. With Cyrus to the party. With Cyrus to the party. Reggaeton kapuka. Biti kitunda, biti kitunda. Hii kitunda inatuanga, inachapa. Huna bahati, unyo wakati. Si tunapare. Biti kitunda, biti kitunda. Hii kitunda inatuanga, inachapa. Huna bahati, unyo wakati. Si tunapare. Biti kitunda, biti kitunda. Biti kitunda, biti kitunda. Niko katikati. Banjuke watoto wa Afrika wawili wa wawili beats ya dunda straight toka studio hot kwenye disco matripi andai beats na chuna we see tunavuma kiwa kwenye kona kamdada shake it time for the party mabete wanapare shake fire power mikono kwenye hewa kupati na kubash hanye na mabali leo tunadunda beats na vuma
leo tunadunda beats na vuma beats na vuma
beats kidunda beats kidunda hii ikidunda inatwanga inachapa huna bahati unyo wakati si tunapare bizi kitunda hii ikitunda inatwanga inachapa huna bahati unyo wakati si tunapare ikitunda wa wa ikitunda wa wa Westie ina great kila street za mtaa Gota au Salam niko top kwenye chat fast karisa nikiwa na wafuasi na sound ka tsunami strong kama radi system ya manoisi sahihi mpaka mwisho hebu changamuka kisha beberuka kisha kapande kabika kidunda kisha kapande kabika kidun kwenye club kumepaa kuna dunda na mabit no say kwa mahaters na wasmart na mamit hit of the nation beat generation it's my ambition towards my vision sing to the nation killer in the station beat the master